Yande joyi no witterminta sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Hande en sembe kibaruji men dartnanto enda maradi subako woni ko are gollitirde gan yewgol nyaw coronavirus yara tan endan dun du konda nafan himbe maradi difa kany e gender do yewol nyawgu enda. Non ni fawar jondu konda do enda gallu nyemey ono tajor kuran no don na waddana ono fawar jondu konda himbe hewbe bonondaji dun sabi jingonobe suudu baba hewbe kalido fi o en nanan ko dun woni. Yewtar men pinno hande studio Kalangu haltana hala nyamduji e ko yarte ko han neddo ono tinno do mudo le lewru sumaydu endam Abdurrazak Bello loktorojo goto andudo filla nyandu bibbe adamabe yewtanan en do majjum kor jagnalle modon Soumana Amadou jangan taw habaruji di fulfulde. Ko puddirte ni wonno andinore ministere leydi men Niger hawjinde filla ko darta cella bibbe adamabe kenyande enda be andini wiide kebe kebi wodube nyaw coronavirus jeetaton dun du kondani e der fawar joni region mo nyeme won ko be jeya himbe chapande jedde joydu kono won ko jeewa ko jertube endan heba waddi ko fahande wi'a nenne neka hande de himbe yottake himbe kebe jedde jeena tawdaabe nyaw coronavirus e do himbe ujunaadi de kebe yertu e sappo jedde jeewabe etaabe nonni kemi dido e chapande jedde joyo ka e gonno chawre wakati mo kalte o kemi nayo e tatadu kondan dadi koti ciudi mudun en chapan tatu e godu konnan kanyi woni hono ko nyawgu endan wari yude dem warde noga e jet lewru avril 2019 en noga yerno andinorde endan famineri non yerno birno mi o le kibaruji di koy mudun ton en kali hala faware jondu konnan ni hono to endan maradi yarnama are ko yewo to nyaw coronavirus donda yonande ne nilde nyeme gaden don du konda dun nawtorto du region mo maradi ciagal mundu e region difa kany e gender fu tomonto hon nawal ka jewte yorno biete do docteur Lagare Adamu kawji nokurnde endan o fillinori fawar jondu konda ni biete Mohamed Mamman bandi en tawtande maradi
nous sommes là aujourd'hui pour
hande minen tawato nokku kesso ittanani e wol nyawgu fitani der region mo maradi gan yawna kebol keptol himbe paddabe gan jewol nyawgu ko sayde lildama nyemay gouverneur wi ana wakati ju gonde lildama nyemay sayde wadi balde nay fadde keptol gon heboto dabareji goti din ni min joddini dodo gan jewol he keptol lobbol hebo minen miija ko yago yeso kero leydi maradi he zender he difa nawabe mabbe nawabe jewede do der nokkure maradi de machine no bawdo yewude nyawuji chapande na e jetati der eruji na yade joy der nyaloma wadi min gaddi gineji gadoji kanji ujinere ko wawta ewi himbe ujinere de saadi ko sem bin tinta golde den
alimenter encore la chaîne
noni ko watton milliarduji kemi je chapande jene jeddi kany wonno ko sigilano do filla durdugol e coronavirus e leydi men Niger do na dun yaari milliarduji ujune e kemena e chapande tati e jegon ga alle e ono fio endano wardini yorno minister leydi Niger kawji do filla arzuku mudo haliri e le hawrinde horebe leyde jadian koje kawde cede gote wietende imo wande enda dun du kondan ni minister ono faande o haali o wiido laabi didi woni ko fawar jondu kondan ni ballaka endana mbi endu jawdi endan yaato kawondo filla cella bibbe adamabe endan tafon ciagal mundu wallu tuggol himbe tawaben tawda e sadoromaaji e fawar jondu har filla ko darto hono bantugol arzuku jonde bibbe adamabe dum wonno ko filli kanko minister kawji do arzuku leydi meden Niger ele hawrterde enda fawar jondu kondan ni no tawa hono mbi ento endan gaya kandu kondan Eglise ka wonno hono julul almasifu en kambe du be kali be jewti do fila ko darto hono fawar jonna wala coronavirus ka endan be bi sabu wi ama neddo fu jodo juula wuro mudum denne ne kaydu hono fawar jonni be bi wargol do lawol gam batte juula dun don be jey fu mafari mum be jey nafa mudum yerno fawar jombi tedo fayomi honoré lati do kanyum horejo eglise mo gaya halani bandi men ta to endan fadal alu e do fio
Dewol Allah wana wara jodo dande lawol lore non dewtere Allah wi ana wakati on no waran den rewobe mbem fu no debiramo le bernde e gonga dun sabi komide ngada julde der badeji ko burta nimbe dido ma tato gamida ka jama'are sanne min burta nimbe sapo min kawra hettinanade hala Allah julan demo tefude yafamu e nimbe fu ko hatta Allah heba wadde goddum nimi gomde ngadira julde amin ko dina almasifu rewude Allah gam ina accata dewol makko kam woni no wodi ciudi koreji Allah fereji to min jata rewoyde jodade nokku gotu julde hautade e nimbe fu
avec l'accord de ces personnes.
Nani farjo ni hono gomnati leydi Niger hebi mballaga e do fidru duggol e nyaw coronavirus ngu enda dum do biro jodanigu hono farjo ndu leydi America do enda hono gallanyeme kanyum woni ko waddi mballaka enda e do lawol fedde mu yetendo USAID nenene kaydu konna be ngadena kulle go fuginanda hono gollitirte har fille ko dart lotul jude ko nandi e mudum ko latidi konna wi'ama hokke rejoji jetat di fu subaka hande ndu woni ko fawarjo ndu konna be ngadde gal don dokkal gam batte yeddene himbe heba dum durude e coronavirus e leydi meden Niger do endang cagal mundu fawarjo ni hono fedde wotarnde enen de leydi America de wi'eten USAID waddi du konna mballaga ko watto millioji didi e ujunaji keme jeetati ciede American vite dollar gam batte wallitoyde gomnati leydi Niger e do fi durudugol e nyangu endan hebande nene kay du fawar jom golle mun kandu konna heba cubino e do fi o endan nani ara fila ko darto hono ko kuran wonno taje taje der gallur nyemen en don wada bonondaji sanne e do himbe ndesobe kulle mudum gam batte de pewa e ko nandi e mudum don saabi nenene kaydu hono biyetedo malla isara biu goto e wambe fedde jingonor bibbe leddo fi ko darto lantarci hono fedde mabbita kanadi kono ko daaye o haali o wi hunno ko lati sadorma mawdo wonno wada wodi ko non nijel ko wala famini himbe do majjum be seeda kala kanyu won ko haalani Musa Hassan do telephone.
C'est vraiment un sentiment.
Nale metor gal bende min tawa fudu der wakati wul wulo mo nimbe gondi e suma yere kambe regaki wuro mo nimbe tawa lemun ko hite lantarki wala wurtade hala fu woni wattake yade to company Nijelekon e ministere hawjine filla hite lantarki nge e wite bibbe wuro be ni woni no wada dun to wadi ko golli dobe hite courant hewbe mursi gineji mu'en be codino kulle kewde wattude der firgoji mabbe heba to bonu Allah e taccol hite lantarki gol gineji mabbe fu mboni no wodi lawol no dum mojjinirte miden tokkiti hebde no dole nimbe dey min natan der lawol o majjum der balde garoje gal hunde non ko juuti wadi ko miden ndomi ginam amma ko min elata ni woni hite lantarki gel fondite do ko yawi
rétablir le plus vite possible.
Nani wadi yok wato balde hono sappo je mbien to endan galur dogan duci region mo doso kan nun tawda sadarwar fila ko darto ndiyan ko wawi hebede cenidan himbe don ngada boytanu mu indo majjundu ko dan sane sabu hewbe fusede yeyi hono faane pete dum woni beeli na bulli ko tawte der kaliji ko ya joga heba ko nawtorle galleji mudun en sadarmo wadi ko faane bandimin Abdul Aziz Dayuma o yew yew do himbe je ben endan nan ko be kali e do sadarmo
Sadar mo tawa kenana to kampani kawjido ciotto ndiyam biiteedo sene on be andin taminde be kebi sadorma kebon ndiyam to pompiji don burta lere goto e feccere der njaloma miden tawa du der bangeje to dudal nimbe ben fungala pompiji der galleji mu
honani gida ruwa
to matsalar ruwa dai
to sadar madiyan dan sai ne min bi alamdo waddan min hoyirna nani gomnati do wi himbe lota juude mabbe wakkati warde wakkati diyan dan doni wala no warira no diri deni dan yo fama urta wakati el sedda sai yande joy fajiri ko dan wartire gonga Allah no handi gomnati ewa fi o walla gan talkabe no onno tampa gere mabbe sai de jehi pete ittoy diyan gere mabbe do sai de hi kalidi den ko heba diyan
jon o nimbe tawa kenana le lewru sumayare nani fila sadorma diyan jarteda dan hebane mosola on jidu sato min gadi lereji didi ma tati jamma ko diya heba
Ebe nan do wonno himbe galdur dogan duci hawji min ne pompiji lati du hono ndiyam wala na warno hanir e wakade mo kalte o endan no gay warno gay ne lewru avril hawrine go wadam do te agreement dum wonno hono sarus kawji do fille demal e lede meden de endan do galdu nyemey dum du kondan gam wakkati fe be ngada dum gam batte be jewano ndungu waawi latorade be bi hitande hikkani ndungu ngu endan no aadi wadde ndiyam sanne nenne no wajibi himbe hokke habar majjum ko e pirte do majjum tindi wade himbe famano joddorto famano kujidu ko na latide wakkati ji goddo ndiyam no nyaama dum nani ko faande docteur Agali goto e mawbe hawrinde endan o halani bandi mbitede Olivier Choko
de ƴewama dimma toɓo keɓago caka hitande ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati e goho warande hitande duɓe ɗiɗi e sappo toɓo hikka go no miije ko ɓuran go kitaali ɗe nder cakantarare sa hoko heedi hoore huɗo fuu ndungu jippi lawto nder caka cakaale he kan fuu ko wonani lettugal ngal ndiyam ñaaman nokkuuje sanne ɗum do saabi ko daane no watte e himɓe tawaaɓe fongo maayo he beeli ɗowtano kollitooje ɗe ɓe gaɗantaɓe wakkati warde wakkati dow juurol diyeele beeli he naatol maayo ngam hisinde dabbaaji geseeje e are maɓɓe daane no watte kaden ɗum hokka sembe dow kokkol habaru no ndungu ngu wonno yaada ɗum firta ko e himɓe tawaaɓe nder nokkuuje ɗe ndiyam boowi nyaamude gomnati e pelle ballooje kamɓen dow tawe juuɗe maɓɓe no tawa nder
nonni hoorejo gomnati kiɗɗo e hoorejo suudu sawara kiɗɗo mo to ena côte d'ivoire mbiteɗo Guillaume Soro kamɗo hannde waɗama fawar joni saria muɗum saria udu konda ɓe mbino han tawi o nangama kaso duuɓi nogayi o yoɓade konda gomnati to ena côte d'ivoire milliard uji nayyi e millioji keme joyyi nonno ndu konda ni o haɗede konda wadde golle makko no hannde en woɗiri yerno habaru ene wurtori hannde nde endana mbiya ndu keña nde endan nogayi e jeeti lewru avril duuɓina ɗiɗi e nogayi nden ene kay kanko Guillaume Soro neɗɗo laatiɗo no aadi tewtugol laamu octobre ko wartu ɗum endan ton côte d'ivoire studio kalangu gaya do radio faraa
lamba capanɗe jeenayi toɓɓere e tati fm tesawa
do radio tarmamoi lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyyi fm
birnin konni do radio niya
lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyyi fm belle yara
do radio dallol lamba capanɗe jeenayi e jeegom fm studio kalangu
enen rewru suuma eɗen andini no woodi wakkatiji goɗon yimɓe ne heɓa jamiroji har filla ko darto ñamduji ñamdu ɗum ha neɗɗo ñaama jaran ɗum ha neɗɗo yara sini yari ndiyan caggal mum ɗum wonno ko mbiyeteɗo fahane docteur Abdoul Razak Bello anduɗo sanne dow ñamduji haalani bandimin rukoya to Abdourahmani kañƴi woni yewtere men pindi ɗon
nde ni neɗɗo no yiɗi luttina ndiyam jaccuɗan nder ñalooma nde neɗɗo suumi den neɗɗo no handi nawtoro e ñaamandeeji gon e ndiyam leemuuje haa no ndiyam ɓolom e kulle nafooje ɓanndu gonnduɗi nebban no Abdourazak Bello lokotorojo mawɗo kawjuiɗo filla ñaamandeeji ñiɓooji ɓanndu holliri
la première chose
kuungel aranel kaanungel woni jarol mboyri cembam e ko nandi e mum ngam ko wowa yiɗa kena litereji ɗiɗi na tati ndiyam nder ñalooma amma jon ko nimɓe no tawa ley lewru suuma yeere ko watto litereji ndiyam ɗiɗi ma tati ɗin keɓe ley ñalooma ngam ɗuuɗal golleji nimɓe nder jemma on noon ko nimɓe kaani hinnaade e mum woni hoƴol ndiyam ɗuɗɗam fadde neɗɗo no yara litere goto ndiyam e laawal ngal yartana weer litere ndiyam goto lemintaji capanɗe tati ɗin fuu ɗum no waɗan ko ndiyam ɓanndu neɗɗo ɓeydo
gaɗa jarɗe ndiyam ñaamandeji gonno ɗon ko ñaamete ngam hisa kantol ndiyam ɓanndu
ñamduuji ɓeydoji ndiyam ɓanndu woni ñaamol ɓiɓɓe leɗɗe ko sabi mbini ɗum du ngam ɓiɓɓe leɗɗe ɗen ngoodanana vitamine e kulle ñiɓooje ɓanndu kanƴe du ɓeydata ndiyam ɓanndu tagaaɗo kuungel ɗiɗaɓel kollowel nafakka ko tawa ley ɓiɓɓe leɗɗe ɗen ndiyam koɗe ɗum on jiidu capanɗe jeetati yaade jeenayi on fuu ndiyam yarte wakkati kumtaari
haalamin docteur ñaamandeeji ɗiye min kannda min ñaama nder wakkati o
toujours pour mieux gérer son hydratation
no neɗɗo heɓirta hawjoro ndiyam ɓanndu mum to hantu yiɗa kena neɗɗo acca ñamɗe gooro jarɗe sigari attaayi ngam nde ni neɗɗo yarii ɗum iɗum saabano ɗum jewol calbe ɗuɗɗe fayi koye ɗum wooɗi wi'a jarɗe attaayi no waawi yofude calbe e niɗɗo baa ko iɗum woɗi amma le lewru suuma yeere to ndiyam ɓanndu neɗɗo hantu ngam joomum heɓta luttinde ndiyam ɗan ɗum waɗi kono saabano joomum kantol ndiyam ɓanndu mum kase ñamduuji ɗi jiɗaaka ñaame le suuma yeere woni ñamduuji caabantooɗi neɗɗo ɗon ka misali nemaaji ɗi giriiji tawa ley mum woɗi du ndiyeele belɗe ɗen do yiɗaaka yare wawtu fuu ngam nde ni on njariiɗe sanne neɗɗo no ɗomɗete saangaare mum amma so ni on njarii ɗum sanne nder jamma ko ɗum rimonoyta neɗɗo woni ñalooma on no saabano ɗum ɗomka faa waɗana ɗum jiilol
e
dow ɗon ko habaru yimɓe fulfultini hannde assalamu aleykum mbaalen to jam waali